The blessed upon get and souls in the world, guardian angel, G-Man I go answer the music doctor and I represent for DJ Desma. Let's go, DJ.
What up, people? This is your mate, and you're chilling out with DJ Desma, baby. Keep it locked.
Hallelujah. Still alive.
Watch You are the Scratch Diva.
This is DJ Desma 253.
Ezekiel akiwa katika roho, wanakamweka chini. Katika bonde, nalo limejaa mifupa. Kamwambia Ezekiel, je, mifupa yaweza kuishi? Naye akajibu, e Bwana, wajua wewe. Bwana kamwambia, tabiri juu ya mifupa hii. Enye mifupa, lisikie neno la Bwana. Mifupa mikavu, nakutabiria kwa jina la Yesu, uhai tena. Mifupa mikavu, nakutabiria kwa jina la Yesu.
Sabiri kwa upepo na mwili, roho wa Mungu aiweke dhahiri. Kwa wanadamu waliona chikavu, kwa Mungu aliona jeshi moja shupavu. Kuna wengi wetu tunapambana, ningana maisha yetu ngumu zaidi ya janga. Bati yetu ni ya current condition, position yetu in Christ more than victorious. Healthy, wealthy and righteous. Mandiko inasema si warithi wa falme. Hautakufa, utaishi na kusimulia wema wa Bwana.
Mifupa mikavu, nakutabiria kwa jina la Yesu, uwe hai tena. Mifupa mikavu, nakutabiria kwa jina la Yesu, uwe hai tena.
I need your presence, Lord. More of
DJ
you,
DJ Desma 254.
In me,
I need your presence, Lord. More of you in me.
Natamani nika ya wepo ni wako, nika ya miko ni pako. Ni utazama zuri wako, nisugize sauti yako.
See beyond my naked eyes and open my spiritual ears. I pray that I will hear your beautiful voice. Not you, I, Mali, how, but there is so much to discover. Then I'm Mali, how, there is power to deliver. Not to money, dakika moja, zaidi na wewe. Not to money, dakika moja, zaidi na wewe. Lord, I love you. Oh, how I love this place. Oh, I love you.
DJ Desma,
I love
Desma.
This place.
Oh,
haiwezekani. Kurudi nyuma kwangu haiwezekani. Haiwezekani. Kweli haiwezekani.
Nimetoka mbali, ninaenda mbali. Shida nilizopitia ni kali. Mungu wangu akakubali. Eti nitoke chini nije juu. Niache kula sukuma nile kuku. Toka kwenye strong team na kulala. Kuimba na kupendwa bila talanta. Kutoka route 11 mpaka moti. Kubackfly, haiwezekani. Haiwezekani. Kurudi nyuma kwangu haiwezekani.
Haiwezekani. Kurudi nyuma kwangu haiwezekani. Haiwezekani. Kweli haiwezekani.
Utukufu wako, juu ya kutenda dhambi. Utukufu. lakini kwa neema
umetuzambia haki.
Kwa neema yako Baba umetuzambia haki.
Neema yako inatosha, neema yako inatosha kuinua tena. Huruma zako zinatosha, huruma zako zinatosha kunibariki tena.
Miaka 38 kule birikani,
miaka 38 pale birikani, tumaini lake lilikuwa apate neema. Yesu aliposhuka akamuuliza mgonjwa birikani, unataka nikufanyie nini? Mgonjwa akasema, nataka uniponye. Akatoa mizigo yake, akaondoka. Tulikuwa wagonjwa wengi, nikapata uponyaji. Tulikuwa wengi, lakini leo bado nipo Baba. Tulianza wengi safari, lakini bado nipo. Siamini mzuri, bali kwa neema yako.
Kusonga nyakati zile kwa fanya vile singe kuwa hivi ninge fanya vile inge kuwa vile
each day regrets regrets kama ninge
fanya hivi inge kuwa hivi ninge fanya vile inge kuwa vile
matendo yako yafanyike utakavyo utakalo lifanyike matendo yako yafanyike utakavyo utakalo lifanyike.
Tendeka, utakavyo litafanyika. Nikiwa chini, ukinena, itainuliwa.
Hata niwe nimekwama, niwe nimelemewa, niwe nimekonjeka, ukinena, yatabadilika. Matendo yako yafanyike utakavyo. Matendo yako yafanyike utakavyo utakalo lifanyike. Let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. Your will be done.
Matendo yako yafanyike. Yafanyike. Matendo yako yafanyike.
Timiza, yeah. Baba tenda, baba tenda. Kwako miaka elfu ni kama siku, na siku ni kama elfu.
Ninangoja, ninangoja sana.
Ninauma kama umekawia sana. Ninahisi kama niko peke yangu. Nimuliki ya mwanga uliosema baba yangu. Uko wapi mimi na kungoja sana, kutauni yokowe kutoka kwenye hili janga. Na kungoja, na kungoja sana. Timiza, timiza.
Itatimiza mimi ni
baba tenda, baba tenda.
Itatimiza mimi ni
bila wewe si rahisi kuzunguka daily kwa miguu. Sometimes hata nakosa kuwekea sukuma kitungu. Na mengine sitasema nitawahadithia wajuku. Na ndio maana ai 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 ai. Kazi kwa ofisi lazima uonge mafisi, na binadamu waitiki, lakini kwako baba, kwako baba.
Oh, nilizunguka zunguka kabla sija kupata, nilizunguka
Yesu mina tunga
DJ Desma
Mama worship amaruru Yesu akika mina dunda Yesu akika mina dunda Sikiwa Yesu mina tunga Praise Mama worship amarumba Tunga tunga Shetani akika mina dunga Namkukiwa Yesu mina dunga Nimuone akigolo Agolo
Yesu ana go
Sinajua, the scratch diva, the scratch diva.
Zaliwa, zaliwa, ndani ya Yesu nimezaliwa. Kuwa hapa leo ni majaliwa, majaliwa. Nitalia, nitalia, ukiniacha Yesu mimi nitalia. Ukiniacha Yesu mimi nitalia, oh nitalia. Sitaki kuwa solo, shetani anabomba. Yesu mina follow, na shetani anagolo. Na shetani anagolo.
nataka nijulikane mie mie. Nionge wanisikie, tushindane nishinde. Na nilitaka niwe na sifa muna simama punde nikifika. Na nilitaka niwe na dereva, mtu wakunifuata kubeba mkoba. Joto ikizidi nipepetwe, nikijamu nichekeshwe. Mambo haya yote wazuri, nikikosa hawani tambui. Nilitaka mchana yellow kupandisha ego, sikutaka wedo. Nilipata rafiki nikiwa nazo wazuri, nikikosa hawani tambui. Nilitaka mchana yellow kupanisha ego, sikutaka wedo. Mtu wa maana,
mtu wa maana. kutuokoa. Tumehurumiwa, basi wote tufurahie.
Kisha niseme amina, amina. Nabii akisha tabiri,
DJ Desma,
usitosahau kusema amina, amina. Ahadi zako ni za kweli na amina. Wengine kama wewe si utanila kuna. Ahadi zako ni za kweli na amina. Wengine kama wewe si utanila kuna.
Oh, amina, amina, yeah. Amina, amina,
amina,
amina, amina, amina, amina,
amina, amina,
amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina.
Shetani anaogopaga, shetani anatorokaga. Ikifika tanya kusema amina, anatorokaga. Yesu hata chelewa, ukimwita anasikia. Na kila kitu Yesu anasemaga. Ahadi zako ni za kweli na amina. Mwingine kama wewe si utanila kuna. Ahadi zako ni za kweli na amina. Mwingine kama wewe si utanila kuna.
DJ Desma 254.
sema tutashinda. Mungu yuko upande wetu, tutasimama.
Mungu aliniona na licha ya magumu na mapito, vikwazo kila kona, wakipanga mabaya anapangua, wema na wabaya anawajua, mitego wanateka anatevua, nani asinzii tunatambua, alinitesa mawazo mbele kiza sikuiona njia, vika vingi vikwazo niliumia sana, alinitesa mawazo kuyona njia, vika vingi vikwazo nilumia sana, machozi yamekauka, sitalia tena
nishajua Mungu yangu na mimi,
machozi yamekauka,
sitalia tena nishajua Mungu yangu na mimi.
Boy Mr. C aka QC aka Starbo,
najua tapangua, oh Bwana tapangua, oh najua tapangua, Mungu wangu atapangua, mitego yote yatapangua, hey Bwana tapangua, watesi wote yataondoa, hey Bwana tapangua, hey pangua, 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 dururu pangua, Yesu hey pangua, hey
sana, chozi yamekauka,
The Scratch Diva.
Nasema niyo kwa mapenzi yako, oh, ulivyo simama nami, wewe ndo chaguo la moyo, na yako fimbo inanifariji baba, ushughuliki na history, kila siku ni victorio.
This
DJ Desma 254.
Aliniiba, ameona moto, ona natimiza ndoto. Wale sikosi amani na Yesu yu ndani yangu. Sitaki dunia, nimezama kwako, wanifurahisha moyo. Kama si kwako
254.
Thank you.
follow at DJ Desma 254 Facebook, follow at DJ Desma Twitter, follow at DJ _ Desma. I am DJ Desma.
Kazi ya msala.